Ichele kizo hiti rambele.
Kuhonjeri musaru. Kubuso buhari, musaru kiongera. Kujirango, musaru wenishi koko ariyo mahirbe kujirango isoko riboneke. Ubishiraho uruhere kanyongera gaciro, ruhuza, umuhinzi, n'umucuruzi, n'umusaruro. Ariko bishingiye ku masezerano. Ikindi nabonye nuko umusaruro umuhinzi yejeje agomba kuwushyikiriza umuntu ubwo bakongerera agaciro.
Icyerekezo cy'iterambere ni ikiganiro cya Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Minagri.
Iki kiganiro kigamije kwegereza abakora ubuhinzi n'ubworozi serivisi z'ubuhinzi kimwe no kuganira ku byakorwa ngo ubuhinzi n'ubworozi bibe icyerekezo cy'iterambere koko ry'igihugu n'abagituye.
Muhinzi mworozi kurikira ikiganiro icyerekezo cy'iterambere mu ishuri nyaryo iyumvire nawe.
Yakoze cyane. Ubundi rero ngira ngo tuzakoresha ifumbire zitandukanye, tuzakoresha ifumbire y'imva ruganda, dukoresha n'ifumbire y'imborera.
Kuko iyo gitari ugakura nka toni 10, 12. Ariko ubu tugeze ubu kubera ko nashatse imbuto nziza ngira urukona ni kigiga. Ni imbuto nziza y'indobanure urukona kuri iyo gitari ko ari toni 37. Ni ukuvuga ko irambuto nayo yamfashije mu bintu byo kuzamura umusaruro. Noneho no gutegura umurimo mwiza no kuwufumbira neza ukoresheje imborera.
Ibinyujije kuri radio Huguka, Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Minagri ikugezaho ikiganiro icyerekezo cy'iterambere kuri wa gatanu saa tatu za mu gitondo kugeza isaa yine
na buri wa mbere guhera isaa mbiri kugeza isaa tatu za nimugoroba.
Nakubwira iki, hamwe n'impuguke za Minagri muri iki kiganiro nawe uhabwa umwanya ugatanga ibitekerezo byawe, ibyifuzo cyangwa ugasobanuza ibyidasobanukiwe.
Ni radio Huguka mukomeje gutega amatwi kayivugira ku 105.9. Tukaba turi hano mu karere ka Rutsiro, umurenge wa Kigeyo, akagari ka Nkora, umudugudu wa Kabashembe, ni Kabashembe. Turi hano turi kumwe n'abahinzi b'urutoki mu kiganiro cy'ikerekezo cy'iterambere, ikiganiro cya Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi. Uyu munsi twa tugiye kuganira uburyo bwo kunoza ubuhinzi bw'urutoki. Kuri mikro muri kumwe nanjye Florentine Mukarubayiza, ariko ntabwo ndi jyenyine.
Nanjye ndi Pacifique na Cyotimana. Ngira ngo rero nk'uko mugenzi wanjye amaze kubivuga, turi mu kiganiro cy'ikerekezo cy'iterambere, turi mu mudugudu wa Kabashembe, tukaba turi kumwe n'abahinzi b'urutoki, ni mu karere ka Rutsiro. Ngira ngo Florentine, abahinzi turi kumwe wabonye barasusurutse rwose.
Ndagira ngo badususurutse ho gato hanyuma dutangire.
Murakoze.
Abo ni abahinzi ba hano muri Kigeyo barimo babasuhuza. Ni radio Huguka mukomeje gutega amatwi kayivugira ku 105.9. Turi mu kiganiro icyerekezo cy'iterambere, tukaba turi kumwe n'abahinzi nyine b'urutoki. Tuba tugira ngo tudatinze rero umwe muri bo atwibwire.
Nitwa Twizera Imana Israeli, nkaba ndi umuhinzi ku gihingwa cy'urutoki, ndetse nkaba ndi n'umufashamyumvire kuri icyo gihingwa. Muri ubwo buryo rero mfite abantu turi kumwe nabo, abahinzi bahuguwe mu bigendanye no kunoza neza icyo gihingwa cy'urutoki. Ndagira ngo rero muri make turishimye cyane kubera ko natwe tubonye radiyo Huguka igera aha ngaha, ibyo biradushimishije cyane. Ubwo ni karibu rwose. Ikindi nuko turaza kubaha abahinzi bamwe bakajya bababwira uburyo ki aho bari bari n'ikiri ishuri ryabamariye.
Turi kumwe nyine nabo hano, turaza kubaha ijambo. Mwakoze kuduha ikaze. Hano rero turi muri umurenge wa Kigeyo, ni hafi ikivu.
Ni hafi ikiyaga cya Kivu. Abateze amatwi radio Huguka batwumva, ni mu misozi miremire, ariko noneho reka tubabwire nk'umuntu utari aha ngaha, umuhinzi w'urutoki, ukomeze uko tubareba
n'abantu n'abagabo n'abadamu bakeye cyane bameze neza ngira ngo babyumvise mu ndirimbo batangiranye barishimye n'abantu ubona koko bishimiye igihingwa cy'urutoki n'abantu ubona koko bifite
hano ni mu nkengero z'ikiyaga cya Kivu hari urutoki ruringaniye iyo uri hano utereye amaso mu Kivu ubona Iwawa ukabona n'ibindi birwa birimo Bugarura ndetse na Gisa samwanya n'ahandi ku buryo ureba amazi ndetse hari n'ubuhinzi bw'imyumbati hari za greveria hari ndetse n'ubuhinzi bw'ibishyimbo ariko ndagira ngo mutubwire mwebwe muri hano kuki mwahisemo kujya kuvugurura ubuhinzi bw'urutoki se nuko ari cyo gihingwa kihera cyonyine bimeze bite no kubera iki mwahisemo gukora ubwo buhinzi mu buryo bunoze murabanza mutwibwira amazina ariko utaratwibwira ndagira ngo tubwire abaduteze amatwi kuko mu Rwanda hirya no hino abahinzi baduteze amatwi barashobora kuduha ibitekerezo
tanga ibitekerezo byawe kuri bino biganiro by'ubuhinzi n'ubworozi uhereza ubutumwa bugufi kuri nimero 0788 61 76 98 cyangwa se 0772 62 76 98.
Ikaze rero mu kiganiro cyerekezo cy'iterambere turi kumwe n'abahinzi b'urutoki ba hano ikigeyo ni muri Rutsiro ni mu nkengero rwose ikivu rwose n'ahantu hafi y'amazi ndagira ngo mutubwire ese ni ukubera iki mwahisemo kuvugurura urutoki
urakoze nitwa Uweyeza Ndije Celestine twahisemo kuvugurura urutoki bitewe n'uko twasanze urutoki bidufitiye akamaro ubwo rero mbere uko byari bimeze twapfaga gukorera ibintu cyo tubonye itugira umusaruro rwose washobora kuba watugirira akamaro ariko aho umufashamyumve witwizere mureba ahangaha niwe wajya bidufashamo cyane n'abavuye mu mahugurwa atwigisha uburyo bwo kugira ngo turwane ku rutoki turutere neza turukorere atwigisha mbese avuyeyo rwose ubu rero umusaruro twabonaga mbere ntawuhuriye n'ubungubu ubu musaruro w'ubungubu udufitiye akamaro cyane
muratwibwira mwitwa bandi
nitwa Uweyeza Ndije Celestine
ima Celestine wowe uhinga urutoki ahantu hangana hati
mpinga urutoki kuri ari imwe n'igice niwo mfite urwo rutoki mpinga insina hari izo bita ijagi hari izo bita gromisheri hari izo bita poyo na fiyo
tuzamuka nagiye mbona imisozi miremire wahunda urutoki muri iyi misozi rurahera
urutoki burya nubwo ari imisozi miremire ko dufite ubushyuhe hano hepfo hepfo ku mazi ho harashyuha rwose ayo moko yose avuze injagi fiya za kormisheri za kamaramasenge zose zirahaba kireka ruguru cyane hakonja niho dusanga turi gushyirayo bese nk'ibizo bita za poyo n'izindi zitwa bakunda kuzita ninyobera abaswa ariko ubu ni ntabwo zikunda kuba hano hepfo twebe turi mu cyerekezo cyiza ku buryo ubushyuhe buringaniye
tuzamuka twagiye tubona imyaka itandukanye
nitwa Nkiriyete Honeste aba nkorera mu itsinda ryitwa abahinzi twite ku rutoki impamvu twahise mu rutoki cyane kuva na kera gakondo y'abasokoza bacu basabaniraga ku bintu by'urwagwa noneho aho kuvugurura biziye duhita tubishyiramo ingufu twasanze rero aho turuhugururiye uko twari duhagaze iterambere aho tugeze ubu ngubu ibyo tubasha gukora hari mituwere ikibazo kitugoye mbese indi mibereho ijyanye no mu ngo mbese kwiteza imbere
tutaragiraho wenda icyo urutoki wavuguruye rugenda rukugezaho reka tubaze nk'abantu bakuru ba kera aho uwo musaza uwo muntu ukwegereye ibyo byose ni umuntu mukuru ndabona afite imvi yakwibwira akatubwira ese urutoki kera byari bimeze bite itandukaniro rihe ugereranije n'ubungubu
kera bahingaga urutoki mu buryo bw'ubucucike nuko ubwo kugeza ubungubu nibyo bintu twagiye dusanga noneho mu gihe tugezemo uyu mufasha mwiyumvire yagerageje kugira anyura hirya no hino mu mahugurwa araduhugura avuga ati nagiye hirya no hino mbona ibintu biri kugenda neza urutoki bari kurutera kijyambere bakagwikira rukagira umusaruro utubutse ubwo natwe icyo gikorwa twakigendeyeho turamwegera tujya mu mahugurwa aratwigisha kugeza amagingo aya ngaya turebye aho twari turi imbere n'aho tugeze ubungubu hari itandukanyirizo rirerire igitoki cya mbere nta gitoki cyaguraga amafaranga 300 ariko ubu igitoki kizima gihagarariye ku noti y'ibihumbi 500 cyangwa 350 ngerekeje aho ngaho rero ubona ari itandukanyirizo ry'icyo gihe na n'uyu munsi
murakoze muratubwiye mutubungu w'igitugicira kugeza ku 5,000 rikatubaze n'uyu mugabo ndabona namwe mutari batoya mwitwa bande
nitwa Nzabisande Jean Bosco nyuma ari kurere nano ari kindi navuga mu byerekeye kuko mbere tukitangira kubaho twabanje kujya turarya ababyeyi badutekera ibitoke bya mazizi none buno ha itema rinaza ibitoke turabibura icyakora kwazi umwumvira atubwiriza amayire tugomba kongera kubaho dutera ibinyamunyu ikinyamunyu kigeze mu mafaranga 700 ariko mu 2007 ariko rero none udafite amafaranga bya 2007 akaba atakigeraho ariko none icyakora ko twese tumaze gukwira turi gutera inzina zikagirizwa n'igitoke nganye kaba ndashobora no kugikorera ngagicamo ibice bigize ngo kuri bine
nafite imyaka ingahe
mfite imyaka 65 nuko
nawe watangiye kuvugurura
nanjye natangiye kuvugurura kandi ndi muri iryo shyaka ryo gutera indoki
navuze ngo mwaryaga amazizi mazizi
itoki bya mazizi kera umwana yabyirukaga bakajya batega mukandira igitoki cya mazizi tukabiriraho kuko kera ariho umuco wari guhari
nanga mwarobaga hariya ifi mu kivu mu karisho
n'ibitoki bya mazizi twabirishaga indugu cyangwa ijanga nuko nyuma none buno twatumaze iminsi tutabona ariko twongeye kongera kuvugurura twongeye kubibona
ariko mugenzi wa Florentine abaduteze amatwi ntibaze kujyukumva ko turi tuganiriza abagabo hano hari n'abategarugori umugabo yenda ashobora kuvuga ariho araturutoki kubera kagwa runwamo ndabona abategarugori hano kuko ahangaha muri umurenge iterambere ry'urutoki kuko mwarigezeho
iterambere ry'urutoki twarigezeho ubundi mbere twezaga igitoki gitoya cyane kubera ubucucike bw'insina kuko nta myumvire twari dufite nta n'uwari kuduhugura kuko abaturage bose bari muri rusange ducucika insina ariko umufasha myumvire avuye mu mahugurwa yaduhamagariye kwiga atugezaho ibyo yumviye mu byo yize arangije kubitugezaho turabifata tumaze kubifata twereka buryo kitwate twashaka n'umurima tugatera insina mu murima mwiza twamanjije gutegura neza tugashyiramo ifumbire hanyuma rero ubwo tuza kweza igitoki kinini igitoki kikageza ku 2007 umuntu agatanga mituweli bitamuruhije umuntu akabona ibyo kurya bitamugoye yabashaka no kukigurisha akakigurisha agahahira abana ibindi biryo by'imvange mbese ubu ngubu turi mu iterambere rirambye ntangurira buri wese kugira nk'umuturage akaza mbese akiga akabona ibitoki mbese tukajya tubona umusaruro uhagije muri make rero ubu ngubu rwose iya mutwara yumviye ubu turiga kandi noneho tugategura n'imirima yacu neza yo gutera mu rutoki
iyamo ni ibiki
iyamo ni ishuri ry'umuhinzi mu murima ngo rero mbese ku bw'ibyo nkimara njyewe kwiga nejeje ibitoki byinshi ndagurisha igitoki nkajya nkigurisha 7 mbese n'ahantu baba bafite ubukwe bakaza bakangurira n'ibitoki 3 bakampa 21 nashaka gutanga mituweli nkayitanga mbese bitangoye
mwakomeje kuvuga ku bintu bijyanye no gucucika intoki ngo mwateraga muzicucite ese kugira ngo ubone icyo gitoki gishobora kugira agaciro k'2007 ese n'iki gitoki kiba gifite ibiro bingahe
njyewe muri make nejeje igitoki k'ibiro 90
mbere wezaga kingana gute
mbese nezaga nk'ikibiro 2015 gutyo
mbere wezaga ibitoki bingana bite
mbere nitwa Kagina Karaveri tutaravugura tweza igitoki k'ibiro nga 15 gutyo
tanga ibitekerezo byawe kuri bino biganiro by'ubuhinzi n'ubworozi wohereza ubutumwa bugufi kuri nimero 0788 61 76 98 cyangwa se 0722 62 76 98.
Bavuze ngo ni ukubera ko mwateragiye ibitoki bicucitse ese kuba byari bicucitse niyo mpamvu biteraga cyangwa hari n'izindi mpamvu zatumaga mutabasha kubona ibitoki binini
impamvu kera ibitoki bitabaga binini ni uko abantu bashucikaga ntibagwicire ntibagwiteho kubw'iyo mpamvu bigatuma utoki tuba dutoya ariko noneho twagereye mu ishuri twabyize mu buryo bwa kijyambere bw'ikoranabuhanga dukoresha imirima tugategura tugatera ifumbire tugashyira ifumbire ubwo ibyo bitoki bino byaragutse byabaye byishika byabaye binini cyane
ndakubwira ngo mutubwire neza ndetse n'abaduteze amatwi nabo babashe kubyumva neza murimo mwavuga ngo mwaravuguruye nagira ngo mutubwire neza uko kuvugurura urutoki hari umusaza wavuze ngo mwahingaga ngo amazizi none mwe muzanyemo kuvugurura ngo gutera bushyashya ese kugira ngo ubashe kubona igitoki uhera he kugira ngo ubashe kubigeraho
ahantu bihera utangira ku murima ku isambu y'umurima wawe ukayisuzuma neza niba ikwiye kuba mu rutoki koko
wamara kubona ikwiye kuba mu rutoki neza ugashyiramo igipimo noneho ugashyira kuri metero byibuze eshatu wamara ujya kuri metero eshatu ukaza kuzamuka ukacunga n'isura yawe ugaca umwobo neza ukamara igihe ugashyiramo ifumbire ukayivanga neza itaka
n'ishyushyima gato ubwo wasuzumye gute urabona ngo babanza gusuzuma neza
ushaka ko bukwiye kuba mu rutoki ni ugukoresha ibyo twahuguwemo ugifata ubutaka buvanze agataka n'umusenyi agataka n'umusenyi ni igitoki bashaka kuba kinini ubwo butaka buba ari bwiza cyane ubwo noneho ko niko kutubusuzuma ukamenya ko buvanze noneho kandi ugaca umwobo ugategura umurima ugaca imyobo neza ku gipimo asigaye ugashyiramo ifumbire ukavanga n'itaka ugashyiramo umudutari bityo ukawusuzuma ukakora ibibwirindwa byose ugasuzuma umubyare wawe ukagira igitoki cyiza
kuki muri uko gutera izo nsina aravuze ngo ni ugusuzuma ubutaka ugacukura umwobo ugashyiramo ifumbire nawe gusuzuma ubutaka mama turabizi dushaka ubutaka buhumeka n'ubutaka buba buseseka neza ubwo noneho watwarangiza tugafata umwobo mu gipimo cyagenwe tugacukura ibyakuzimu santimetero 60 umuzenguruko 90 ubwo twakimaze igihe runaka cyateganyijwe wenda nk'ibyumweru bibiri kitabwiye kumerera hejuru kuri bwa butaka bwiza buba bufite ifumbire wewe twategura ifumbire tugenda tugashyira muri wa mwobo tugomba gushyira muri wa mwobo tukaba twateguye n'umubyare mwiza twakoresheje uko twabyize hari ukuwushyira mu mazi ashyushye bidogere 30 z'ubushyuhe cyangwa se tukawufata tukawuhata neza twamara kuwuhata twanika iminsi 3 ubukoko buba kwangiza umubyare buba bumaze kugupfa tukaza kuterekamo icya cyobo twaza gutekamo icya cyobo ahasigaye ikindi kiba gikurikiyeho ni ukujya tugenda tujya gusura igihingwa cyacu ubwo rero tukagenda tugikorera icyo bita AS mu gihe runaka
ayesangoritse
ni ukureba imikurire y'igihingwa tuba turi ku mikurire y'igihingwa ku muhinzi rero ntabwo twavuga ngo ubundi ni mu gihe cy'ukwezi ariko kuko tuba turi abahinzi ntabwo wamara icyumweru utaragera mu gihingwa cyawe uyu mubyeyi aravuze ati turakurikirana tugakora AESA ni uburyo bwo gukurikirana igihingwa ndagira ngo mutubwire mwebwe yavuze ngo ubutaka hari uburyo mubutegura mugacukura mukarindira buga icyobo kigahora hanyuma ndagira ngo mutubwire ukuntu mushyiramo ifumbire kuko yatubwiye ngo muvangura ubutaka ndagira ngo umubyeyi nawe atubwire ukuntu mu gihe cyo gucukura mucukura nuko mufumbira iyo nsina mugiye gutera
nitwa Furaha Delphine nanjye ndi umuhinzi w'urutoki ni ukuvuga ngo uko umuntu ategura aho agiye gutera urutoki uragenda ugafata ibipimo ni metero 3 ku mwobo n'undi ugaca umwobo ufite ubujyakuzimu bwa santimetero 60 no mu muzenguruko wa 90 ukareka uwo mwobo ukamara ukwezi uri aho ngaho ariko iyo ukura ufata ubutaka bwiza ukabushyira ukwabwo n'ubutaka bubi ukabushyira ukwabwo noneho iyo hashize kwa kwezi ufata ifumbire ugashyira muri wa mwobo ukorosaho ubutaka bwiza ushyiraho irindi worosaho ubutaka bwiza wongera ushyiraho worosaho ubutaka bwiza ugenda wongera ifumbire uko uzamuka kuko hejuru ariho uzashyira umubyare noneho wamara kuwushyiramo rya fumbire ukongera ukareka umwobo ukamara ibyumweru bibiri ugahora wamara guhora ukareba umubyare wawe mwiza uzatera umubyare ukawufata ukawuhata wamara kuwuhata ukawanika iminsi 3 kugira ngo ibyonyi by'insina bibe bipfuye ya minsi 3 yashira ugafata wa mubyare wawe muri wa mwobo wawe mwiza wateguye ukagenda ukarambikamo ugasiba neza bwa butaka bubi ukabusanzagiza muri wa murima kugira ngo hasigare ari indinganire wirinde amasuri ubwo noneho umubyare wawe ukawutera hasigaye hakaba hasigaye kuwukurikirana ubwo muri make ni utyo dutegura umurima dutegura umubyare wo gutera ni uko dutegura umurima wo guteramo
ikiganiro icyerekezo cy'iterambere mukomeje gutega amatwi kuri radiyo Hugoka ivugira ku 105.9 tukaba turi hano mu karere ka Rutsiro umurenge wa Kigeyo mu kagari ka Nkora mu mudugudu wa Kabashyembe turi kumwe n'abahinzi b'urutoki bari kunoza ubuhinzi bw'urutoki Pacifique
turi kumwe n'abahinzi b'urutoki rero ni mu kagari ka Nkora nk'uko mugenzi wanjye amaze kubivuga noneho rero mu kanya twari twumva abategarugori batubwira uburyo ki batera batangira gutegura ubutaka bagacukura umwobo bagiye guteramo uwatwumva yagira ngo muri aka kagari urutoki ruhingwa n'abadamu cyangwa abategarugori muze ikintu mwagarutseho cyo kuvuga ngo umufasha myumvire yarafashije
ese namwe abagabo ko ubu ngubu muzi neza uko umuhinzi ategura akanatera insina.
Murakoze, nitwa Nizeyimana Gerije, ngaba ndi mu itsinda DBTK. Ubu kugeza ubu ngubu nk'uko mumbajije, mbese ko batuzi ko dushobora kuvugurura urutoki nk'abagabo, turabizi cyane kandi umufashamyumvire yabidufashijemo cyane, kandi adukorera neza, aratwigisha, atwereka ziriya santimetero nangwa se metero dutereraho nk'uko uriya mudamu mugenzi wanjye yabivuze. Amaze kubiduhuguramo tujyana mu matsinda, noneho dufata nk'agace kamwe mu kagari, ku buryo wenda mu itsinda tubyigira hamwe, noneho natwe ubwacu mu ngwi wacu tukaba tutikorera tutarebeye mu itsinda gusa. Kugeza ubu rero ndumva uko turi aha ngaha twese turi abahinzi b'urutoki, nta n'umwe udafite icyo byamugejejeho, kandi nta n'icyo atasobanura ahandi aramutse ahageze ku buryo burambuye akigisha n'abandi kandi bagafata. Kugeza ubu n'ubu ni nk'uko bagumye babivuga, dutegura urutoki tubanje kureba umurima neza, kandi tukawitegereza neza niba gushobora kwera mu rutoki. Tugakoresha gucukura imyobo bwa mbere, mugenzi wanjye yabisubiyemo, nyahari ndabisubiramo niba mwabyumvise.
Tanga ibitekerezo byawe kuri bino biganiro by'ubuhinzi n'ubworozi, uhereza ubutumwa bugufi kuri nimero 0788 61 76 98 cyangwa se 0722 62 76 98.
Hanyuma rero ngaha rero turakomeza tuganira n'uyu musaza, ni gute noneho iyo wamaze gutera urutoki kuri uwo buryo mwatubwiye, ni gute noneho murukurikirana kugira ngo ya nsina yatangiye kuzamuka mu ikurikirana?
Naha murongo hari umuntu reka tumwakire gato. La voix est allô. Allô, je ne sais pas si vous avez un peu de temps, mais je
bigusaba kugira ngo uyikurikirane ubwo gasanze ubutaka warangije kubusanza, ukayisasira, imaze gusasira neza, imaze gufata mu butaka neza, imaze kugira nk'amezi atandatu, niho uyikurikirana kugira ngo umenye uko iri gukura, niba yarafashe mu bwo butaka nangwa niba yarishimiye ubwo butaka. Niho yahesa utangira uyipima umubyimba wayo uko ungana buri munsi ku munsi, mbese nk'umubyimbo nga bibiri, ukareba uko iri kugenda yiyongera.
Aha, hangate wewe mwakomeje mugaruka ngo umufashamyumvire yarakufashije tumenye gukurikirana urutoki. Ndagira ngo uyu mufashamyumvire yigire hino aha ngaha atubwire ese amahugurwa afashe ni ayahe, ese aba bahinzi ibyo bakomeje kuvuga yenda si ukukurata, ese koko ibintu bavuga warabibafashije, ese wowe ubumenyi wabahaye wawukuye he? Tubwire ubumenyi wahawe kugira ngo ubuhe bano bantu bakeye gutya baratubwira ibi byose.
Nk'uko nakomeje kubivuga, nitwa Twizera Imana Israel. Ubundi nahisanzwe mpinga urutoki ariko mu buryo nyine busanzwe, nta bumenyi nta mahugurwa mbifitemo. Noneho ikindi nari ndarwaje na kirabiranye, buriya muri uyu murenge twagiriwe amahirwe cyane kugira ngo tubone ubu bumenyi, kuko kirabiranye yari tujambije ku buryo bufatika cyane. Muri ubwo buryo rero maze kwiga namenye uburyo kibwo gutunganya umubyare nk'uko bimeze, menya imbuto nziza yaterwa, ndetse cyane cyane niga no kubyerekeranye kurwanya kirabiranye, nuko niyo yari tujashe cyane. Byongeye ubwo twigaga baratubwiraga bati abafashamyumvire mwebwe tubahugura ngo muzagende mube bandebereho. Rero icyo bita bandebereho ni ikintu gikomeye cyane. Nanjye nabanje nafata gahunda yo kubanza kunoza neza iby'iwanjye. Ibyo rero byatumye abo nabwiraga bihuta cyane, noneho baza basaba ati ni gute twembe twagera ku iterambere nk'iri ngiri bitewe na rya bitoki yabaga bigira ute biboneka. Ni muri ubwo buryo rero ubu ngifite amatsinda 9 arimo abahinzi ibitsina byombi, abagabo n'abagore n'abakobwa 270 mu mirenge itandukanye ibiri. Ubundi murakoze. ikindi twavuga nuko bakuze gukoresha gatatu ikira gipimo cya gatatu hari ubwo umuntu gikoresha bitewe n'isambu yuko ingana ariko ubundi mu buryo bwiza bukomotanyije bwa IPM dukoresha gatatu na mirongo itandatu ariko na gatatu nako nta kibazo rwose
muzanyemo mwavuze ayesa noneho muzanyemo IPM nk'umu hinzi tuteze amatwi mwabwira ko IPM ari iki
ubundi IPM ni umushinga waturutse mu Bubiligi uzi gufasha igendanye n'ubuhinzi kunoza neza ubuhinzi bw'u Rwanda noneho nibwo yaduhuguye duhugurwa hafi umwaka ariko igice ari igitarama noneho twiga tunakora usibye ko nyuma yaho haje kuba ubundi ikigamije nta kindi ni ukongera umusaruro no guhindura imyumvire y'abahinzi bakazamuka ariko noneho akiyongeraho no gukomatanya ibitekerezo by'abahinzi tuvuge abahinzi burya mu bantu barimo ibitekerezo bitandukanye icyo gihe rero iyo iperekera uburyo ki twarushaho kunoza kandi ibitekerezo by'abahinzi batandukanye byahurizwa hamwe noneho akaba wa murima w'icyitegererezo imirimo itandukanye ibiri hari uwo murima witwa IPM Prote ubwo ni umurima mbese urimo ukomatanyije ibintu bikomatanyije mbese buriya buryo bukomatanyije za tekinike zose twahoze tuvuga hakazamo na gakondo ubwo rero ibyo bintu iyo tubaye kubiringaniza umuhinzi ava aho ngaho yarangije kubona mbese yarangije kubona itandukaniro ry'ibyo yari arimo cyangwa se ibyo yari arimo byiyongereye bityo bityo ugasanga rero
murakoze Israel ni umufasha myumvire hano muri Kageyo ku gihingwa cy'urutoki avuze ibyo bya IPM ku buryo bukomatanije bwo kongera umusaruro cyane cyane birinda ibyonnyi ndetse n'indwara niba esa yo gukurikirana igihingwa ndetse n'ubwo buryo mukoresha kugira ngo mubashe kubona umusaruro. Dukomeje n'ikiganiro cyacu rero ikiganiro icyerekezo cy'iterambere ni ikiganiro cya Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi kinyura kuri Radio Hugoka Radio ivugira ku 105.9. Reka rero dukomeze tuganira ko gukurikirana insina hari n'umukunzi wacu uri Kabuga wibajije ibigendanye n'uko ashobora gutera insina ikuma kandi amazi atabuze se nkawe w'umufasha myumvire icyo kintu kijya kibabaho cyangwa nibwo wacyumva
birashoboka kuko nuko bavuze gucunga ubutaka ukamenya bugiye guteramo urutoki hari ubutaka bufite amazi menshi cyane nk'ubutaka bw'igishanga ubwo butaka ntabwo bukorana n'insina bisaba ubutaka bw'umunsi ubwo rero kuba zuma ayo mazi iyo mizi buri bujya ihumeka noneho kubera amazi menshi ikaba yashya bisaba ahantu humutse kandi hari ubutaka bucezeka gutse muri make niyo mpamvu ibitera yari amazi menshi cyane
urakoze ngira ngo ubwo ni umwe mu buryo bushobora gutuma insina yawe yuma kandi iyo haba umugoronome wenda wabitubwiye neza cyane ariko ndabona nta mugoronome dufite hano hafi w'abagoronome bakurikirana abahinzi ndabona batabashije kuboneka ariko dukomeje n'ikiganiro cyacu reka twikomereze tuvuga gukurikirana iyi nsina uyu wari umutubwira ibigendanye nuko ngo ugende upima umubyimba se nibyo bituma igenda ikura neza cyangwa hari n'ibindi ugenda ukorera insina kugira ngo uzazane cya gitoki babahiye mikoro namwe mutubwire mwitwa bande
murakoze nitwa Uwihanganye Lide Brande ubundi uko bagenda bapima umubyimba cyangwa se bapima uburebure bw'insina cyangwa se n'amakoma biguha icyizere cy'uko insina yawe ishobora kuzaguha umusaruro munini kandi byongeye bikakwereka ko hari ibyonyi birimo bishobora kukwangiriza
insina byaguha icyizere gute
gupima umubyimba uko insina igenda ibyibuha igira umubyimba munini ni nako itanga n'umusaruro munini
Lide Brande noneho se ku makoma wareba amakoma ko avuga insina izabogira umusaruro kuko aho tubona insina zifite amakoma menshi ariko ntizitanga umusaruro
kugira amakoma ashobora kukwereka ko uzabona umusaruro cyangwa se ko uzawubura kubera ko hari amakoma ashobora kudindira ukabona amakoma y'ihinahiye cyangwa se agahita yuma n'ubundi insina itaragira hige icyo gihe bita bikwereka ko umusaruro ari mukeya cyangwa se ko insina zitashoboye cyangwa se ukabona insina amakoma aratuhagiye neza arakora neza ntashwanyagurika nta muyaga uhaba icyo gihe bihita biguha icyizere ko insina zawe zimeze neza zikura neza
ndagira ngo duhe nabari ababyeyi ijambo n'abatubwira ikindi kintu umuntu akorera insina kugira ngo ibashe gutanga igitoki
insina urayifumanza kuyifumbira iyo umaze uri kuyikorera ayesa witegereza neza niba iryo fumbire ryawe wasizemo rihagije ku ya nsina kugira ngo iyo nsina itazadindira
ikagira igitoki gite kigirwa n'ikiko ihageje ifumbire biterwa niyo wasize mu mwobo uko bukurikiranye nitaka niba rihumeka kuyansina yitaka rihumeka kuyansina riseseka isina irushaho kugira imizi imizi gafata intera nini ubwo yiri kugenda isina nayo irushaho kugira inguri nini ubwo yupima yupimye mu gihe cya mbere biguha icyizere n'ibisina yawe iri gukura usubiyeho ku kindi gihe cya kabiri gupima ubwo rero cyane ureba no ku makoma niba urukoma rugenda neza kubera ifumbire cyangwa se imizi y'insina yawe niba iri kugenda
none umudamu hano aracyari mutoya uko nkubona wambaye agapira gakeye n'agatenge biraturuka mu rutoki koko
nge ndi umwari ndacyari mu rugo iwacu nitwa Mwarake Janvier iwacu mu rugo ubundi mbere twakuzaga insina ntitwicire wenda zigakura ari nyinshi zikazana ibitoki bito bitoya ariko hajeho kwicira insina muri make insina aba ari igitoki umubyare muremure n'undi uri kuva hasi umutaka ubu turasasira mbega uko urutoki ruradutunze tugerageza nko kwenga
tukagira ngo gutunze nagira ngo wongere kubwire icyo kintu gituma urutoki ruri gutunga kuko niya mbere muri gukora uvuze gusasira uvuga kuvanaho imibyare usanga urutoki rumeze nk'indabo hamwe na hamwe ubona rucucitse ndagira ngo twicirire insina ku buryo umuntu uteze amatwi avuga ati insina yanjye ndavanaho imibyare iyi nsasire gutya
insina yanjye wa mugani wundi nanjye ndazikorera ntungiye mukuru mu rugo ko mama ni umukecuru mbongerageza kwegezayo ubutaka niyo ngiye gusasira ntabwo negereza insina ku buryo kugira ngo imvura nirwa amazi abashe kugera hasi muri make igitoki aba ari kinini pe kuko twenga
kwicira ugenza ute utubwiye uko usasira ko utegerezaho wenda mufasha myumvire aza kutubwira amasantimetero noneho kugabanya insina ku gitsinsi cy'insina gabanya imibyare ugenza ute usigaza imibyare ingahe
sigazaho n'imibyare ibiri ari igitoki
n'abandi baratubwira turimo mu mirimo abahinzi bakora kugira ngo igitoki kibe kinini batubwire bagere kuri ya mibereho bagiye kutubwira mu wundi mwanya
kwibutsa abateze amatwi radiyo gukato ko turi mu kiganiro icyerekezo cy'iterambere turi mu karere ka Rutsiro mu murenge wa Kigiyo mu kagari ka Nkura aho turi kumwe n'abahinzi b'icyitegererezo bahinga insina turakomeza rero uko batubwiraga ariko hagati aho ngaho turacyabwira ko mushobora kuza gutanga ibitekerezo byanyu
tanga ibitekerezo byawe kuri bino biganiro by'ubuhinzi n'ubworozi uhereza ubutumwa bugufi kuri nimero 07788676 cyangwa se 07782026698.
Ikomeze twari tukiri kuri ya ngingo wowe iki kintu iki kivugaho
akoze nitwa Marie Ngaraurene muri gahunda yo kuba turi abahinzi b'urutoki mumbajije ku kibazo cyo kwicira iyo tugeze mu gihe cyo kwicira rero ndavuga ko birimo mu buryo bubiri hari igihe ushobora kwicira umubyare mu gihe ukimera ukimara kuwutera icyo gihe insina uyisigaho umubyare umwe noneho iyo igeze igihe cyo kwicira urutoki mu gihe rugeze igihe cyo kwana insina iba igizwe n'insina eshatu hari ibifite igitoki twakwita insina umubyeyi noneho insina y'umubyeyi ikaba ifite indi twita ko ari umwana indi ya gatatu tukayita ko iyo nsina ifite umwuzukuru icyo gihe muri rusange insina nyayo igomba kuba igizwe n'insina eshatu ariyo twita umubyeyi umwana n'umwuzukuru
murakoze mutubwira imirimo itandukanye ko gusasira ko kwicira hari ibyo mwavuze byo gufumbira ariko ntabwo byasobanutse neza gufumbira kangahe kuko insina zimara igihe kinini mu murima ni igihingwa gitinda mu murima ndagira ngo mutubwire ese izo nsina ufumbira kangahe ese iyo ukimara gutera insina wongera kuyifumbira hashize igihe kingana iki ese ukomeza kuyifumbira gute
yitwa Wihanganyirize Brande insina iyo ukimara kuyitera itungwa na ya fumbire wateresheje ariko iyo imaze kubyara igize umwana uwo mwana wemerewe ko azamuka kuko ntabwo byose ubyemerera insina irabyara cyane uwo mwana nawe uhita umufumbira kugira ngo nawe umuteguriho igitoki kizaba gitambutse icyo nyina azakira
umugaburira gute umuha ibiro bingahe niba ari ibiro cyangwa ibitebo
ni ukuvuga ngo byibura wakagombye gushyiraho nk'amabasi abiri kuri buri sina byaterwa n'ubushobozi ufite ushobora kubona ufite n'amabasi atatu wayashyiraho ariko byibura yakagombye kugira amabasi abiri
Ubone wa mwana uri kugaburira noneho se nyuma yaho ufumbira gute?
Nyuma yaho nukuvuga ko ushaka gufumbira insina utera santimetero 60 uvuye ku nsina hanyuma aho hirya ku santimetero 60 niho ucukura umufiriki neneho ugasasamo yafumbire ukabona gusibanganya neza kugira ngo ifumbire itaza kwanama bityo ikuma.
Mu mwaka mu ifumbira kangahe kugira mwe bari abantu b'inyuma nawe ijambo bari ababyeyi b'inyuma nawo n'abahinzi b'urutoki?
Nitwa Nyahimana Birasira. Ifinda ubundi mu bihe tubikoresha mu bihembwe nibura mu mwaka ifumbira 3.
Mufasha myumvire namwe muratubwira niko bimeze ariko
gatatu buriya byategwa ariko umuntu aba afite ifumbire ariko ubundi ari ya mabase ushyizeho abiri kuri uwo mwana bavutse abahagije kugira ngo abe yayikuza ahubwo uracunga undi mwana wenda uwo mwana nk'umwuzukuru zahari wabona umwuzukuru yenda kuza noneho nabwo ukamutegurira nanone andi mabasa angana na yayandi ariko mu bigendanye n'ibihembwe dufumbiramo nyuma y'impeshyi urumva mu zuba ntitwafumbira impeshyi irangiye rero mu kwa cumi na kumwe ya mvura imaze kuba mbese inishye icyo gihe habaho gufumbira iyo ngiyo rero ifite indi fumbire wenda ushobora kwitegura nanone mu cya gihe cy'ukwa kane ya mvura yitumba nanone ukaba washyiraho indi fumbire kugira ngo n'ubundi bizagarike cy'impeshyi yasina imerewe neza yarariye ni nka kabiri mbese ubirebye igihe cyo gufumbira neza n'ibiryo bihe igihe cy'umuhindo n'igihe cy'itumba
ariko ubundi mwakomeje kuvuga ifumbire abateze amatwi kino kiganiro ifumbire muvuga ni ifumbire niyo ifumbire ibereye koko urutoki iyo base ni ifumbire y'amase y'inka na mahurunguru y'ihene ni ifumbire imeze
iriya fumbire ubundi ifumbire nziza ni ifumbire y'amatungo yaba y'ihene yaba y'inkwavu se yaba y'inka inaha dukunda gukoresha ihene n'inka n'intama ubwo tuba twarekuye mu kimboteri n'ubundi yaramaze kuguta neza ari nk'agafumbire siyo ngiyo irushaho kuba nziza kuko n'ubundi nta nubwo ushobora no gutwika ya mizi y'insina yawe ugiye gufumbira hari ubwo biba na ngombwa ukaba washyiraho n'agafumbire mvaruganda usibye ko twebwe ntabwo ari kenshi cyane dukunda gukoresha imborera niyo ukunda kuboneka cyane ariko n'uwabona imborera nawe ha handi muri ya fumbire ushobora gushyiramo garama 125 z'ifumbire NPK 12-17 icyo gihe rero nabwo umusaruro warushaho kwiyongera.
Murakoze. Hano hari ibitekerezo by'abaduteze amatwi uyitwa ati mwaramutse ni mujyambere ndi i Musanze mu murenge wa Gashaki akagari ka Bwi batubwire umusaruro bashobora kubona mu mwaka n'uburyo urutoki ruba rwakorewe urugero nko mu rutoki nko rufite ari imwe n'igice nicyo biba byabagejejeho ndagira ngo mu pasiki mukurikira cyane cyane n'icyo urutoki rubamare ngira ngo kuko barukora ngira ngo yabyumvise wenda afite ikindi kibazo yaza kongera kukibaza ariko uru rutoki mukorera rutanga umusaruro ungana
gute?
Murakoze. Nuwo yeza nije Celestine muvugana umusaruro tubona ubu ngubu bamwe nyine ntabwo twabitangiye kera tubitangiye vuba umusaruro tubona ushobora nko kwandisha nk'ibitoki wenda nka bitanu byiza noneho ntabwo rero amafaranga tubona kuri icyo gitoki ntabwo ahuye n'ayandi twabonaga mbere nk'uko naje kwivuga mbere ahubwo biriyongera niba wenda nk'igitoki kimwe bakiguraga nk'amafaranga wenda nk'igihumbi twababwiye ko igitoki cyanye neza kimeze neza rwose kiza mu mafaranga 270.
Ese rutangiye kuguha umusaruro wa mbere iyo umaze igihe kingana iki?
Ni umwaka.
Ni ukuvuga ngo insina ukimara kuyishyira mu mwobo wayo
ukimara kuyiteza
bira byose mwatubwiye nyuma y'umwaka nibwo yera yani igitoki
oya bihuza n'umwaka kuko ku mezi 10 igitoki kiba cyatangiye kuboneka ubwo rero kugira ngo igitoki kizaveho urumva ko bikurura bikajya andi mezi gikomereraho kuko hano baca igitoki gikomerera amezi 6.
Ngira ngo rero mu kinyarwanda bagira baca umugani ngo ijya kurishihera ku nama cyangwa ngo ujya gutera uburezi arabwibanza mbere yuko tujya guha urutoki abandi natwe tugomba kurwibanzirizaho nk'abahinzi barwo. Muze tubwire umusaruro noneho ubona mu cyumweru ushobora gusarura ibitoki ingahe?
Mu cyumweru ushobora gusarura nk'ibitoki 4, 5, 6 bityo kimwe gishobora kuba gifite agaciro nk'aka 3,500 4 hari n'ikigura 5 nka nguru misheri cyangwa se ntuza poyo ikagura na 7 nta kibazo.
Aha mu kanya twaraho tuvuga rero kucyo umusaruro w'urutoki wagejeje ku muhinzi warwo ntawo ubwawe mu rugo iwawe ni nk'iki watubwira uti ndabahamiriza ko urutoki guhinga urutoki byangejeje kuri
bo icya mbere gishobora kuba byarangejejeho
nukufa ngo mfite abana umunani bishyurira mituweli icya kabiri mfite abana biga amashuri ndabarihira nkabagurira imyambaro nanjye nkiyambika n'umugore tukarya mbese nta kibazo
ndabona nuriya mutegarugori niba atari umukobwa nawe aratubwira ese iwawe cyangwa iwanyu ni iki watubwira urutoki rwabagejejeho
nitwa Nyirandikubwimana Regine icyo mbona urutoki rwatugejejeho mu rugo iwacu mbere tutari twikira nta gaciro wabonaga gahambaye ariko aho twikiye twanisha ibitoki binini bifite agaciro k'amafaranga menshi arengeza ya mbere tugatara kenshi wenda hari nka kabiri mu kwezi wenda tugasengeza nk'inzoga eshanu mu kwezi zikaduha amafaranga bigatuma tubashobora kwirihira mitiwere kandi no mu rugo tukabaho neza tukabona ibidutunga tutabashije gushakisha hirya no hino mbese muri rusange tukifasha
ngira ngo Florentine hari umusaza ugeze aha ngaha twatangiye ikiganiro muze muri aho
mukobere cyane
umwaka mushya
tusangiye
mwakererewe mwari muri hehe
mbere adutunguye
ni
nayili mu kazi
wari uri mu kazi
ariko numvise ko radiyo yageze indo
radiyo guka
numva ko nahagera nkamenya ayo mahirwe yaje iwacu
yego tuba turaganira ku buhinzi bw'urutoki ujya uhinga urutoki
cyane
ngaho rero tubwire urutoki rw'iwawe urutunganya ute ese magingo yawe rukugejeje kuki niko tubwire uburyo utangira utera urutoki batubwiye ko intangangu mutera urutoki cyane ku buryo bugezweho tubwire uburyo uhinga urutoki warabitangiye
yewe nta nubwo nabona ko bivuga n'iki kizanye kuko urutoki uko narutangiye ntabwo ari nona ahubwo bimaze igihe uko narutangiye rero bizwi n'abaturage kandi niyigishije kuko nayo ifite abanyeshuri 350
abanyeshuri bigisha guhinga urutoki
mbere yuko gahunda y'urutoki iza urutoki nyine rwo hambere
uba mbese uri inararibonye
nitwa ntawe yahura wera isi iyi nararibonye
ese wowe urabona byigiye muze mbere yuko wigisha wowe wabyigiye
yaratangiye kwiga iby'ubuhinzi muri 62 ndumwa yiga iby'urutoki byigishwa n'abazungu harimo Jean Ekezi harimo Musenyeri Bigirumwami
akabazo k'amatsiko iyo mye kuva muri 63 na kugeza ubu ngubu akaba ariho bigenda bigira ingufu mu kuvugurura urutoki ubona ari iyihe mpamvu ituma abantu barakomeje guhinga wumva igihe wigiye ni kera nabo bantu wigishije ni benshi ni ukubera iki bitageze ku ntego ngo ubone ko bahise bavugurura bakaba bari bagihinga mu kajagari batangiye kuvugurura muri ino minsi ya vuba
byayigezeho turabikora n'uko abantu batumva
bavuze ngo ni uko ngo hari abatumva ni ukubera iki
abatumva nyine ni uko umuntu ababwira hanyuma abo batumva nyine ntabwo abantu bose bakumvira rimwe ariko abumvise barumvise
uwo byakugeje kuki
njyewe se kibyagejejeho abana bite barize kandi nashoboye kumenya n'uburyo bwo guhinga nkwigisha n'abandi nta nzara nta nyota uri kumva kandi mpinga urutoki runyuranye inyamunyu imineke amazizi imbuto ziribwa ibyo ni kakati hari hije bwije n'amaterasi kuyashe ndabizi nubwo budacyayagira
ariko ntaguciye mu ijambo hano hakomejwe kuvuga ngo abantu binahangaha bahinze urutoki biteze imbere ntibize kuba amagambo tubwire nkawe iwawe cyane ko twumvise ko waturutse kera wiga guhinga urutoki neza rwose tubwire mu magambo make utubwire akarusho wabonyemo utanuna tubwire ikintu uti iki nakigezeho n'abantu bari hano cyangwa n'abateze amatwi radiyo guka babyumve bati kanaka yageze kuri iki kubera ubuhinzi bw'urutoki tubwire akarusho ni akahe noneho wowe ubwawe iwawe iki wagezeho nyuma yuko umaze kumenya uburyo ki umuntu yatunganyije urutoki
iwawe nawe utunganyije noneho ngura amasamba mbwira abana
ufite amasamba angahe waguze mu rutoki muze
13
ibyo ntabwo ari ukubeshya aya masamba umunazira
baza abaturage
uyu musaza koko ngo afite amasamba angana gutya
arayasanze anari umukuru
arayafite komeza muze
noneho ndongera abana bariga ndavuga uko bangana barize yego ntabwo baminuje ariko rero abenshi barize niko navuga none ikindi navuga ni uko nubatse inzu nkayituramo ya itashe
uyu musaza afite itashe kubera ubuhinzi
akandi kaza kira ni ubuhinzi
uyifite hajya ari muze
nayivuye buza ku mudugudu ariko niyo nubatse ntapimaye hano hafi kuko naje ku mudugudu ariko niyo nubatse ntabwo imwaye iri hano hepfo ndakebaka ariko ntabwo imwaye nyine banki ntimwasanga itamaye
amagingo ya se ikorerwa mu
ituye
aho
gutura heza
yego ngira ngo rero abakurikiye radiyo ruguka barumva ko turi muri cya kiganiro icyerekezo cy'iterambere
aho turi kumwe n'abahinzi bo mu karere ka Rutsiro mu murenge wa Kigeyo mu kagari Nkora, aho turi kumwe n'abahinzi b'urutoki. Ngira ngo twari turi turaganira n'umusaza avuga ati jewe nageze igihe niyubakira itaje, muze tubwire koko iyo taje guturuka ku ibuye ryo hasi muri fondasiyo kugera ku ibati ryo hejuru byavuye mu rutoki.
Byavuye mu rutoki no muri kanda y'inaguzi, kuko nta mirimo papa yampaye uretse ko ndi kwigishwa n'abantu bazi ubwenge ngakura fondasiyo, natangira kugura amasambu no guhinga ngahinga kijyambere baca amatirasi niko kisaro ndaha.
Nimwumva ko ubuhinzi bwa kijyambere bunoze bukiza umuntu ubukora neza. Ndagira ngo dukomeze turebera hamwe icyo ubuhinzi kuvugurura kunoza ubuhinzi bw'urutoki byagejeje ku bahinzi borozi ba hano mu murenge wa Kigeyo akarere ka Rutsiro.
Nitwa Bwabanje ndi Everian. Kuvugurura urutoki rero ni ukurwikira kandi ukarufumbira neza, ngo nasanze bifite akamaro.
Ku giti cyawe byakugeje ku giti?
Igiti cyanjye n'ejo nagurishije igitoki cy'ibihumbi bitanu, ubwo rero nabonye binteje imbere rwose, ni byiza cyane.
Nitwa Christina Nyirabanguka, nkaba ndi umudamu, nkaba ntuye mu kagari ka Nkora. Urutoki ni rwiza cyane. Icyo rwangejejeho, nari ndi umuntu w'umukene, ariko aho nagiriye mu rutoki nkafata icyo gitoki nkakigurisha, nsigaye mbasha kubona igitenge nkacyambara nk'abandi, noneho nkarira n'abana nasigaranye.
Aha, ese mbere utarabasha kubona icyo gitoki ubukene cyangwa ubushobozi wari ufite bwari umeze gute, ku buryo watubwira ngo magingo aya ngaya nishoboye?
Ubushobozi bwari buke cyane, ku buryo mbese nyine ntabasaga no kuba nabona n'igitenge, ariko ubuno nta kibazo. Ndagusigite igitoki nkabona igitenge.
Ngira ngo Florentine, hano turi kumwe n'abahinzi b'urutoki, hari ibyo mu Kinyarwanda bajya bavuga ngo kanaka ararebera mu mafaranga. Mbonye umusaza ahangaha nawe ntabwo ari muto, yambaye indorerwamo, ibyo bita amadarubindi, ararebera mu mafaranga. Nay'urutoki koko?
Nay'urutoki. Nitwa Goma abantu Leziliyani. Ubundi ikintu navugaho ku rutoki, mu bihe byashije nabonaga umuntu ashobora kwikorera ibitoki icumi ari umuntu, ariko noneho buno aho ubuhinzi bw'ibitoki buziye gutera intoki ku buryo bwa kijyambere, n'umusore umwe w'inaha ntabwo yakwikorera icyo gitoki cyo wumva kiriho. Rero ngereranyije ntashidikanya urutoki ku bantu baruhinze rwose bateye imbere cyane cyane birengeje kwemera.
Ariko mwakomeje muvuga urutoki, abadukurikiye bumvise urutoki, ni nka kangahe umuntu umuturage uhinga urutoki hano mu murenge wa Kigeyo ashobora kuba arya igitoki mu cyumweru? Ni kangahe?
Biterwa n'igihe wanishirije. Ubwo rero biterwa n'igihe wanishirije, iyo igitoki gikomeye aba ari kinini cyane. Noneho rero ntabwo twagicira rimwe, ugira ukibonye nk'uko mwaje mbese ukavuga mu kituzajya gusura kanaka, umuntu akagenda agashokozaho nk'insina ebyiri akazifatisha ku yindi myaka yateguye, noneho bagafata icyo ngicyo. Ubutaha nanone cyangwa nimugoroba bakongera bagafataho, gishobora no kurangiza n'icyumweru bibiri ukiryaho bitewe n'ibindi ku kintu urya ku ruhande, icyo ukagenda ukizigama ukagenda ukiryaho ugereka ku myaka yawe.
Ariko ibintu si amagambo, ubu ngubu tuje iwawe kuko mu kanya saa sita twakwicara tugasangira igitoki.
Twagisangira da.
Amaze
yitwa Banyirasirwa ngo tuhoneste.
Tuhoneste, ugereranyije nk'iwawe mu kwezi ni kangahe urya igitoki unyejereje?
Ni gatatu mu kwezi.
Ngaho rero tubwira uti twari turi kuri cya kintu kivuga ngo urutoki rwamvanye aha rungeza wowe iwawe mu rugo, urutoki rwakuvanye he rukugeje he?
Ni ukuvuga aho ninjire mu buhinzi bw'urutoki ni uko ubwo buhinzi bwasanze mfite inka, ubundi mu rutoki mba nakagombye kubyazamo inka, ariko uko kubyazamo inka nabyajemo isambu.
Wabyaje isambu y'agaciro kangana iki? Ubwo
k'ibihumbi magana abiri.
Ibyo nibyo?
Nukuri turaturanye, nukuri nibyo. Ahubwo ashobora kuba inarenze gereranyije uyu mwaka, ashobora kuba yaraguze isambu ifite agaciro kanzu ka miliyoni.
Ariko ngira ngo abateze amatwi radiyo Huguka baze kutwumva neza, aba baturage turo tuganira ni abantu bakeye, ni abantu bameze neza. Genda jyewe nagize amatsiko ngira ngo ni bya bindi mu muco nyarwanda tugira byo kwirarira. Ibingibi uburyo mukeye n'urutoki rwabibagejejeho, cyangwa nuko mwashatse kuvuga ngo radiyo ize kubona dukeye, n'urutoki rwabagejeje kuba ukeye gutya?
Nitwa Baziruwacu Jean Damascene. Ubundi urutoki rwinjiyemo muri 2005 ari umufashamyumvire adufashije. Iwacu mu rugo twari dufite isambu isana hari nini ariko yani urusari rumwe noneho njewe nkimara kwinjiramo mu bwite nateye insina kuri are eshatu maze gutesa kuri are eshatu ejo bundi buragwanye hashije nk'umwaka n'ibyumweru nagurisha ibitoki bitanu wa 2026 ubu ngubu ubu tuvugana harimo ibitoki fiya esheshatu bari ku 2050 ubu nkayanga ne nawe nkimara kwinjira 2026 niho nkashije kwa nayanga isize ifaranga ngo isambi 100,000 abagabo barayizi bo nayigezemo ariko ndewe ingunga na bya bitoki kubera ko umuntu yagiye gukoresha n'ubukwe ajya atemye ibitoki by'incakara nibyo yajyanye gukoresha mu bukwe kugira ngo isambu ubu ngubu ntegeye ishyamba ry'intusi ubu rwose nazo zimaze gufata zimaze kuba hasi ubu ndi mfashe gahunda yo kwagura ahubwo ngaba nagira isambu yanjye yose iyo narinturiye ngayigira urutoki gusa kuko kimaze kuba n'imidari ya fiya ubu nta kibazo
televiziyo y'urutoki noneho rero ngira ngo Florentine abantu bakomeje kutubwira urutoki baduha ibimenyetso batanga ubuhamya rwose bati twavuye tugera ahangaha aha rero noneho ndagira ngo tuganire ndagaruka kuri wa mufasha myumvire ese umuhinzi w'ahangaha mu murenge wa Kigeyo mu kagari ka Nkora ese nabo ni mu misozi ahangaha umuhinzi iyo yejeje igitoki isoko noneho rivahe
isoko birebye soko hari hari soko dufite hari hepfo muri Nkora ni soko n'ubundi ni rya Nkora iyo satri twa Nkora noneho abantu barabyikorera hari icyo dusanga twafashe nk'abantu nkaba nk'igitoki mbese kukigezayo munafata ahebwa nka 500 hari n'ibyo bibatangira bagasanga nka 800 noneho hari abavigisenyi i Rubavu cyane cyane nibo babipakira bakayijyana ubundi se bikajya mu masantire atandukanye bapima ku munzani cyangwa se bamanyu si bita kumanyuza
hano kugera hano twahagenda amasaha hafi atatu abantu bo kugisenyi baza kurangura gusi banyuze
hehe banyura mu mazi
kunyura mu mazi ubwo ni iminota ingahe
amasaha abiri
baje kurangura ibitoki bya
hano
babibwirwa n'iki se
nyine barabishaka bakavuga ati ahantu muzashaka ibitoki byiza biryoha n'akarusho ibitoki byiza biraryoha cyane baza kubifata inaha bitewe n'uko n'abandi babarangiye n'ubundi ko tubigira
tanga ibitekerezo byawe kuri bino biganiro by'ubuhinzi n'ubworozi wohereza ubutumwa bugufi kuri nimero 0788 61 76 98 cyangwa se 0722 26 76 98.
Ni ukuvuga ngo iyo ujyanye hariya igitoki mu isoko rya Nkora rwose kibona isoko abantu baragura nta kibazo
kuwa kabiri ku munsi w'isoko kuwa kabiri no kuwa gatanu
ariko ngira ngo utubwiye ko hari igihe umuntu yikorera igitoki akaba yahabwa amafaranga 800 ibintu bishobora kuba ari imbogamizi ku buryo bumwe cyangwa ubundi nubwo mweza ariko noneho isoko niba umuntu atwara igitoki kimwe agahembwa 800 urumva bitaba bigoranye
biragoranye
amazina
nitwa Ntamuhanga Yosefu nkaba ndi uwo mu murenge wa Mushonyi ariko akarere ka Rutsiro nkaba ngeze hano mwarimu umufasha myumvire ariwe watugezejeho iyi gahunda yo kuvugurura urutoki yamenyesheje ariko nkaba ngeze hano nsanga mwatangiye ni byiza rero kuba mwatuzindukiye ariko kuri gahunda ijyanye n'amasoko iyo bajyanye mu isoko bagira ingorane zibavuna kuko nayo 800 ni makeya ku bitoki namwe murasuzuma mwa kano kagari ka Nkora murasanga bifite ibiro byinshi kugira rero ngo uwo uraterezwa ayo 800 cyangwa 500 ni uburyo bw'imvune ahubwo namwe mwabibareberaho mukabashakira isoko rikwiye ku buryo haba hari agahanda ribuze bakajya baza kubifatira nka hano mu byaro
hano hari umusaza watubwiye ati natangiye kuvugurura urutoki hashize igihe kirekire muze icyo kintu abantu uyu muntu agaruteho ko kuba imihanda idakoze cyangwa se kuba isoko rigoye ubwikorezi n'imbogamizi ku muhinzi w'urutoki hano
reka tuvuge ibishoboka ubundi gahunda y'urutoki muri iki gihe tugezemo niho turi kuyitangira niho hatangiye kubona iki gitoki bigaragara nyine ryasiye n'iki byose
ntabwo rero twari tuhagaze igihe cyo gushaka amasoko ngo tuyagure kubera ko n'abaturage barabikeneye
nukufuwa mkotero mwje chidi mbeleo kuko mwrani wa mkituraje haji kwa ya kilabiranya maendeo kizozo haa mbele wewe tirikubwanya na yo kujirango izungizo zaaji zishasha tuzifate neza kuko mbele tako wale sataka neza nako wale waza kachiro kutoji wakura kujiasi wakashira mvitari wakakura kudu shani nivivovo doa nivunu nano kichiko mjato huku chukumbi rifo umatungu tuishira mkutoji atajie kwa hali bitoji mkumeye kandi tiiza ungubi soko niliboneka ijitoku chizari nzumi humi humo nani kiatu anjenu kukarakarisha kazi juzi mwuriwi rindu
wase mustichiza yucho kuzawoni soko hii
izoko ni iwatiishi benda zilizava kuni huko tukumwa vandichi gariba mifuga ngo babani wabichelele wakaza hariko kukizu hukumu na waza kazanyi mbodo kango tuoni yutu wa siri mbodo na hako kishukuri kuko umungu wa tulage na wala vichendeye kuko ngo imbodo ka higu yanu huko mwaje kubu chibi tuwachi muuzane chako tukawivone hariko njini mjiri kiri mberi harababu
aha njirango wa mwanabiju mbako abano waturaje bo mumurenje wa chijiyo bahinguru tochi mudugudu wa mukagari ka nkora yego bahinga urutoki bavuga bati twebwe twiteguye guhinga urutoki kugeza aho dusagurira n'amasoko hagataho rero mu kinyarwanda bavuga ngo nta byera ngo de
tanga ibitekerezo byawe kuri bino biganiro by'ubuhinzi n'ubworozi uhereza ubutumwa bugufi kuri nimero 07788 61 76 98 cyangwa se 07 22 61 76 98
Ingani rero kiba kiri kubera hano mu karere ka Rutsiro umurenge wa Kigeyo akagari ka Nkora umudugudu wa Kabashembe aho turi kumwe n'aba inzi urutoki Pacifico yo muvuga ngo nta byera ngo de nibatubwire niba byose byera de
yego nabazaga ni nta byera ngo de niko mu Kinyarwanda bavuga ni izihe mbogamizi umuhinzi w'urutoki hano mu murenge wa Kigeyo ashobora kuba ahura nazo
imbogamizi duhura nazo nuko muri iki gihe ubwatsi bwatangiye kuba bukeye kugira ngo tubone isasiro biratugora cyane
urutoki nta muntu arusasira
turasasira tutasasira
bifasha iki ku rutoki
ni ugutwikira ubutaka kugira ngo bwere kuyayuka bwere gusatagurika kuko no kugira ngo turwanye ibyatsi bimera
ibyo byatsi cyangwa se iyo butaka busadutse bigira izihe ngaruka ku gihingwa cy'urutoki
urumva ko imizi yasinyiriye nonekara igihingwa ntigikure neza
ngaho kumvikana
ubwo rero niyo mbogamizi dufite muri iki gihe yerekeranye no kuzabona ibyatsi byo gusasira icyo ni cyo kintu cya mbere na mbere icya kabiri rero ku ifumbire na none twese ntabwo tuyihushe ubwo mva nk'ibyo bitoki tuvuga dutyo ntabwo mwabitwara muvuga ngo twese ngo turasasira tukaneza twese tugahuza oya umuntu asasira akurikije ubushobozi afite ufite ifumbire ihagije urumva nyine asarura igitoki kuko mwahoze mubivuga ngo mbese kugeza igitoki ku isoko bitwara amafaranga angahe yaba twari turi ku rutoki rw'umufasha n'umvire wacu mukitegereza ibitoki afite byonyine gusa nawe waguha amafaranga igihumbi ngo ukikoreze kujyane ku isoko ntabwo wabyemera
uwo muzigo uburyo bwo bwikorezi bwo kugeza ibitoki ku isoko kuko ngo ni binini cyane kubyikorera ntabwo byoroshye
bitaza kumvikana ko ari abagabo gusa dushake n'umutegarugori iyo wejeje igitoki wowe ni izihe mbogamizi ugira uvuga uti nubwo nyejeje ari kinini ariko ngira imbogamizi kugira ngo mbone isoko cyangwa niki
nitwa Banyangiki Makire njyewe imbogamizi zongira nuko mbese muri make nahaye abantu ibitoki bari bafite ubukwara kuri sari gishwati kwa muganga ubwo noneho ibitoki bibananirira mu nzira binsaba kugira ngo nshake abandi bantu nanone barajya kubibatwaza ngo babigeze aho byagombaga kujya ubwo mbese abantu bari babyikoreye baravuze ati ese uyu muntu n'ibitoki ahinga cyangwa n'ibintu byo kwica abantu ahinga kuba nta muntu washobora kukikorera
ni ukuvuga ngo niwe numvise neza ni ikibazo cy'ubwikorezi
ikibazo mbese cy'ubwikorezi turagifite kandi noneho izindi mbogamizi mbona tugira ni uko kubera ibyo bitoki biba byiremeye kandi nino hakaba hari n'umuyaga mwinshi umuyaga ubasha guhuha cya gitoki n'ubwiremere cyangwa n'insina kubwitoshye igahita ivunikamo kabiri ubwo mbese tukabona ari imbogamizi mbese z'umuyaga tugira n'imbogamizi zo gusasira
hagataho rero nk'uko mugenzi wanjye bivugaga tuba turasatira umusozo ni ibihe byifuza umuhinzi w'urutoki intanga afite kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi azakirigite ifaranga biturutse ku rutoki ibyifuzo mufite ni ibihe
muri make mbese byifuzo dufite waduhereza isasiro ihagije tukabasha gusasira
isasiro ubwo ni uko yabahingira ibyatsi
mbese akaduha nk'inguzanyo tukabasha kubona isasiro ibishurushuru tukabasha kubona mbese ubwatsi bwo gusasira kwasira bese nifumbire kuko twese ntago ariko
ariho numvise uvuga ngo ifumbire ifumbire rutoki nanga ntayi mubona
ifumbire turayibona nge gusa icyifuzo ufite icyambere hari insina zakuze kugaragara ko zishobora kuba zitanga umusaruro mwinshi tumva kazafi tumva kaminagi idufashije mu kubona imibyare yaba byiza cyane niyo nabona abandi baturage bagatera ikindi cya kabiri hari abangaba twafatanije kwiga mu ishuri rya Iyamu yabaheze nyine mu murima bize igihe cy'umwaka wose ariko bibaye byiza nkaminagi ikaba yashaka nk'ibyangombwa wenda cyangwa se nka za sertifika bakavuga bataba abantu bize umwaka wose ngakaga sertifika tubahaye ntuzajya wabona cyamenya ko bize mbese
urashyiraho gatoya niba numvise neza imbuto imbuto inangaha kubona imbuto y'urutoki umufasha nyumvire natufashe
fiya fiya
ubona mutuye fiya
ni ukuvuga ngo fiya zageze hano nazo twazifa babanje kuzituba babanje kuduha ifiya zirindwi gusa nizo nagejeje muri uno murenge
zirindwi
nizo nagejeje muri uyu murenge wa Kigeyo ariko nagerageje kwifashisha abandi bantu turagenda nzarisida igikarongi nshobora kuza gusida nka ishyira 50 ntangira ndi kuzitubura ubu ngubu tugeze kure icyakora inshaka izo turazifite ariko fiya ntabwo zizaboneka ikindi icyifuzo rero ni uko bishobotse baduha ibyangombwa bigaragaza ko turi abatubuzi n'abangaba abahinzi bize noneho nabo bagatubura bakubakaza amakoro noneho imibyare hirya iva kure cyane ahubwo natwe tukizamura na rya faranga tukarikiregita noneho na ya mihanda nayo numvise ko bagiye kuduha kudukorera umuhanda baduha kaburimbo
namwe mukagira uruhare mu
kugira uruhare mbese tukaba natwe twareguka tukijyanira iby'ibitoki ndetse ibyo ni nk'uko bimeze muri make umuhanda
dusoza hari undi ufite ikindi cyifuzo gitandukanye n'ibyo bavuze kugira ngo dusoze mushyiraho na ka kabyino kanyu
nakoze nk'uko nayivuze nitwa Aurene Bariyanga ikindi cyifuzo nifuza nasabaga Minagri nuko yandushakira uburyo twakora urugendo shuri tukajya gusabana n'abandi bahinzi b'urutoki bo mu Rwanda
murakoze tugeze ku musozo w'ikiganiro icyerekezo cy'iterambere cya Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ikiganiro cyabereye hano mu karere ka Rutsiro umurenge wa Kigeyo mu kagari ka Nkora turi kumwe n'abahinzi b'urutoki ngira ngo abaduteze amatwi mwungutse byinshi abahinzi bakoze kugira ngo bashe kugera ku bitoki byiza mwumvise icyo bimaze kubagezaho
ngira ngo Florentine ngufashije abantu benshi bazi ku rutoki rwera cyane ahantu harambuye ariko aha ngaho ngo twabivuze ni mu misozi miremire ariko abahinzi bagerageje kwiteza imbere bariga kuko iyo urebye insina yaho ubona ari insina ifite imbaraga ifite umubyimba yera igitoki ku buryo no mu misozi miremire ushobora kuvuga uti
ubundi nyine urutoki rwera mu Rwanda hose ndetse ni hafi y'ubugoyi abantu bazi insina zaho ariko mu rwego rwo kuvugurura nyine basigaye beza ibitoki binini mwumvise imbogamizi bafite ndetse n'ibyifuzo bafite ngira ngo n'abandi bateze amatwi hirya no hino mwumvise uburyo babashije kugera kuri intego yo kunoza ubu buhinzi dusoza rero ndagira ngo dushimire mwebwe mwaje hano muri kino kiganiro mwebwe abahinzi b'urutoki twifuriza gukomeza gutera imbere no kugira icyerekezo cyiza Patrick
hagataho rero ni ikiganiro mwari muri kumwe nanjye Patrick na Kirukimana ndetse na mugenzi wanjye
Florentine Mukarubayiza ndagira ngo musezere ku bari baduteze amatwi
kuri ka kabyino twatangiranye kugira ngo umuntu uduteze amatwi yumve koko umuhinzi w'urutoki muri Kigeyo ashimishijwe n'umwuga akora ngaho
avuze neza cyane ijambo ribasuye komeza utugire inama bizadufasha cyane umuriza imvimba muyobozi mwizi amunikirigeza umuriza bahizi
Omoreza wa umusaruro ukiyongera kugira ngo umusaruro we mwinshi kuko ari yo mahirwe yo kugira ngo isoko riboneke. Gushyiraho uruhererekanya nyongeragaciro ruhuza umuhinzi n'umucuruzi n'umusaruro ariko bishingiye ku masezerano. Ikindi nabonye nuko umusaruro umuhinzi yejeje agomba kuwushyikiriza umuntu ubwo bakongerera agaciro.
Icyerekezo cy'iterambere ni ikiganiro cya Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Minagri.
Iki kiganiro kigamije kwegereza abakora ubuhinzi n'ubworozi serivisi z'ubuhinzi kimwe no kuganira ku byakorwa ngo ubuhinzi n'ubworozi bibe icyerekezo cy'iterambere koko ry'igihugu n'abagituye.
Muhinzi mworozi, kurikira ikiganiro icyerekezo cy'iterambere ni ishuri nyaryo iyumvire nawe.
Yakoze cyane. Ubundi rero ngira ngo tuzakoresha ifumbire zitandukanye, tuzakoresha ifumbire y'imvaruganda, dukoresha n'ifumbire y'imborera.
Kuko iyo hegitari ugakura nka toni 10, 12. Ariko ubu tugeze ubu kubera ko nashatse imbuto nziza ngira urukona ni kigiga. Ni imbuto nziza y'indobanure urukona kuri hegitari ko ari toni 37. Ni ukuvuga ko irambuto nayo yamfashije mu bintu byo kuzamura umusaruro. Noneho no gutegura umurimo mwiza no kuwufumbira neza ukoresheje imborera.
Ibinyujije kuri radio Huguka, Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Minagri ikugezaho ikiganiro icyerekezo cy'iterambere kuri wa gatanu saa tatu za mu gitondo kugeza isaa yine
na buri wa mbere guhera isaa mbiri kugeza isaa tatu za nimugoroba.
Nakubwira iki, hamwe n'impuguke za Minagri muri iki kiganiro nawe uhabwa umwanya ugatanga ibitekerezo byawe, ibyifuzo cyangwa ugasobanuza ibyo udasobanukiwe.